radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda iravuga ko mu gihe cy'ukwezi kumwe u Rwanda ruzaba rwakubye inshuro eshatu ingano y'umwuka abarwayi ba COVID-19 bakenera. Bivuzwe mu gihe muri iki gihugu havugwa ubwiyongere bukabije bw'abandura iyi ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboya.
Ministre w'ubuzima muganga Daniel Ngamije avuga ko kugeza ubu abarwayi bose ba COVID-19 bakenera umwuka bawuhabwa, ariko kubwiyongere bw'abarwaye iyi ndwara bwatumye leta ifata icyemezo cyo kongera umwuka basanganywe.
Twari dusanzwe dufite ubushobozi bwo kuba twakora amacupa y'umwuka ya litiro 50, amacupa yani maremare kujya abantu bakunda kubona kwa muganga, angana na 788 ku munsi. Aho tugana nuko ubwo bushobozi twamaze kugongeraho ni ura 40%, ariko mu minsi mu kindi cy'umweru turongera nanone tugongere ku buryo mu minsi 30 urebye neza tuza kuba twabukubye gatatu. Ubwo ngo turaba dufite ubushobozi bwo gukora amacupa y'umwuka ya litiro 50 angana n'2,300 ku munsi.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kigura imiti n'ibikoresho byo kwa muganga Harerimana Pio aherutse kubwira Radio Ijwi rya Amerika kubwiyongere bw'abarwayi ba COVID-19 burimo kugaragara muri iki gihe, ariko bwatumye leta ifata umwanzuro wo gutumiza ibikoresho byifashishwa mu gutanga umwuka kwa muganga, ibikoresho bifite agaciro ka miliyari enye mu mafaranga y'u Rwanda.
Ntabwo ari ukugura umwuka, ni ukugura ibikoresho bikora umwuka, kubera ko umwuka w'abarwayi icyo baba bakeneye ni umwuka, nicyo kintu cy'ibanze wakorera umuntu wa COVID. Kuko urabona kuno kese zigenda zizamuka, ushobora gusanga zizamutse none bikaza kurenga ubushobozi mwari mufite. Akaba ariho rero mushobora kuvuga toke twari dufite ubushobozi, ariko mu buryo bwo gukomeza kwirinda reka tugure ekipoma zihagije, byatuma nta pressure ibaho y'abantu kuba bapfa kubera ko babuze umwuka.
Ministeri y'ubuzima itangaza ko abakenera umwuka muri iki gihe ari abarwariye mu bitaro kandi bigaragara ko barembye. Ministre Ngamije yasobanuye ko mu barwayi ba COVID-19 bavurirwa mu bitaro binyuranye abagera kuri 40% ari bo baba bakeneye umwuka. Ministre w'ubuzima yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abarwayi ba COVID-19 barwarira mu bitaro bagera kuri 95% by'abanduye bose, ko abandi baba bataragaragaza ibimenyetso bikomeye baguma mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga n'abajyanama w'ubuzima ariko bari mu miryango yabo. Gusa Ministre Ngamije yumvikanisha ko uwanduye COVID-19 uri gukurikiranwa mu rugo iwe iyo agaragaje ibimenyetso bimuganisha mu kuremba nawe ahita ajyanwa mu bitaro. Ministre w'ubuzima kandi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abaremba bagahitanwa n'iyi ndwara 90% baba batarakingirwa. U Rwanda rwari rufite intego yo kuzakingira abantu bagera kuri 7,800,000, ariko kugeza ubu abagera ku 390,000 ari bo bamaze kubona inkingo. Ministeri y'ubuzima itangaza ko guhera kuri wa gatanu u Rwanda rwongeye kubona izindi nkingo nubwo zitavuzwe umubare. Ibikorwa byo gukingira bikaba byahise bisubukurwa mu mujyi wa Kigali guhera mu cyumweru gitaha, bikazakomeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Assumpta Kaboya, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuri uyu wa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazakorwa ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Bigiye kuba mu gihe bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Lusenda batewe impungenge n'uko badashobora gukora ibyo bizamini kuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ritarabishurira amafaranga y'ishuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda muri Kivu y'Amajyepfo.
Mu nkambi ya Rusenda ho hari ikibazo cy'umwihariko, bamwe mu banyeshuri bayibamo bafite ubwoba yuko badashobora gukora ibizamini kuko HCR itarabishurira amafaranga y'ishuri igihembwe cya gatatu, ndetse ngo ibatangire n'amafaranga angana n'indolari 25 umunyeshuri asabwa kugira ngo akore ikizamini cya leta. Nsabimana Edi yiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya Sibatwa, afite impungenge nyinshi.
Turarindiye twumve ibyo abarongozi botubwira yuko tuzogenda cyangwa tutazogenda, kuko byose biri mu maboko yabo bivanye n'ingene batarabariye amashuri, batarabariye amahera y'ishuri, batugira tugende ku biro bya sere nayo cyo dufasha kuko turabarefije natwe papa wacu yase
mbese amafaranga bari kubasaba ntimwayabonamo
amafaranga bazaba ni menshi bivanye n'inyenye turabarefije no twokura iko tandufise dukora turabarefije amplisi turi mu nzara indenga kandi bivanye n'ubwo twopokera bivanye n'amadeni menshi dufise twagiye dufata kubera akora mu nda urumva nayo mahera nubwo bodupokeza twonge kandi turi ishuri n'umuntu twosubira muri amadeni nyene
bari kubasaba ngaho
amahera dusaba $25 umva nibihumbi 50 y'amakongomani
ndufite imana Samuel nawo n'umunyeshuri yiga ku ishuri gisumbuye gitwa La Reflexion uwe twamusanzi wawo mu rugo ari gusoma ibitabo by'ikoranabuhanga asobanura yuko nubwo bazemererwa gukora ibi bizamini ubumenyi bwabo buri hasi bitewe n'uburyo bagiye biga nabi
nko mu mwaka uhezeho dusa nabimuwe mu mashuri ariko amaprogramme ntiyari bwahere gushira ku uyu mwaka nawo nyene Corona yaciye yitamo nk'ameza ngahe bica bituma tuba ducererwa cyane ku byigwa ubu tugira tuje gukora exeta atabyigwa cyane biri mu mutwe bo nk'amafaranga y'ishure yoyo na kajegeza kuko ntituzi yo tuzoyakura icyambere na mbere kuko ababyeyi ntabyo bari bitegure natwe ubwacu nabyo twari twiteguriye kuronka 50,000 francs kuri ha directement biragoye cyane biragoye kabisa
usibye kuba aba banyeshuri bafite ubwoba ko badashobora gukora ibi bizamini bitewe nuko batarishirwa amafaranga y'ishuri n'ababyeyi babo nabo bangayikishijwe n'ubujye bana babo basabwa kwishura amafaranga y'ishuri kandi nta bushobozi bafite
n'ukuri kibazo cy'abanyeshuri kiraturagishinga kubona umwana ageze mu 10 y'11 12 hanyuma batangura kwirwa ngo twebwe ababyeyi twirihire kubona natwe kubwa ababyeyi na namahera 10 tugira icamere uko bahora badupokeza se badupokeze baratwikije byose usigye upokera nk'ubu twapokeye nko mu kwezi guheze nko mu kwezi kwa kane nk'ubu tugeze mu kwezi kwindi niturapokera none uyo mwana uzo murihira iyo mahero yakure kandi batubwira ati uyo mwana uzo murihire idolari 50 nka jende nga idolari 50 sindazibona sinzi n'ukuntu zisa
bamwe mu bakozi bishiramwe Jackson Aid ariyo rishinzwe uburezi muri ASER bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone ariko ntibifuza yuko tuvuga amazina yabo bo basobanura ko aba banyeshuri b'impunzi z'abarundi bazakora ibizamini kuko bavuganye n'abashinzwe uburezi muri teritwari ya Fizi kugira ngo bakemure icyo kibazo kuva mu kwezi gushize ishiramwe rya ASER ryari ryatangarije abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye yiga abanyeshuri b'impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda na Murungwe ko nta mafaranga bafite yo kubishurira bitewe n'uko inkunga iryo shyirahamwe ryari ryiteze yagabanutse Vedasi Ngabo kugaragaza ijwi rya Amerika mu Rusenda mutara kivuye
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya wahari w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wewe wahisemo kubana natwe ku murongo w'104.3 FM na Disco rya Amerika tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mukunda muri benshi mugitegurirwa kandi mukakigizwaho n'abanyamakuru b'umuryango ejo yufuye ko umuryango ukorera i Kigali mu Rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku mibereho y'urubyiruko rwavuye mu bigongoreramuco aho mu Rwanda dufite ibigo bitatu nubwo hiyongeraho ibigo byigenga muri ibyo bigo bitatu hari ikigo cya Gitagata ikigo cya Nyamagabe ndetse n'ikigongoreramuco cya Iwawa ari nacyo tuza kwibandaho mu kiganiro ejo tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro mu muryango ejo yufuye ko uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire Roje Nigena ahagarariye iki kiganiro ni mugiye Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho nge muri studio ndishimwe honore
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cyanone twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/2/32 cyangwa kuri 07/28/58/14 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Ministeri y'urubyiruko yashyizeho ikigo cyigisha imyuga kandi kikagorora umuco ku bahoze ari inzererezi, abanywa ibiyobyabwenge, abajura n'abandi bafite imyitwarire mibi. Icyo kigo ngororamuco cy'Iwawa giherereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza, akagari ka Bushaka. Kugeza ubu abarangwaga n'izo ngeso mbi bigishwa imirimo itandukanye ibafasha kwiteza imbere igihe baba batashye basubiye mu miryango yabo. Icyo kigo ngororamuco cya Iwawa gifite inshingano ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni ugufasha urwo rubyiruko kugaruka mu nzira nziza bakigishwa ibijyanye n'umuco. Iya kabiri ni ukurwigisha imyuga ibafasha kwiteza imbere igihe baba bavuye muri icyo kigo. Mu myuga y'ingenzi urwo rubyiruko rwiga harimo itatu, ariyo ububaji, ubwubatsi n'ubudozi. Akiyongeraho ubuhinzi n'ubworozi bahuriyeho bose. Hari bamwe mu bagororewe mu kigo ngororamuco cya Iwawa bemeza ko bitewe n'imyuga bigirayo ituma bakora bakiteza imbere. Hakaba n'abandi batabyaza umusaruro ayo mahirwe, ibituma hari bamwe mu muryango nyarwanda batabagirira icyizere bakumva ko batahindutse, bityo ntibanayubuke ibikorwa bakora bishingiye kuri iyo myumvire. Munyaneza Teogene uzwi nka Teo ni umwe mu rubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Aravuga ko kwikubitiro batabanje kugirirwa icyizere cyo guhinduka nyuma yo kuva mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Cyakora ngo umwuga yize wo kubaza niwe akora kuri ubu, kandi ngo bifite icyo bimugejejeho. Ni mu buhamya yasangije mugenzi wacu Rugamba Jonathan.
Nitwa Mugwaneza Teogene, bazi ku izina rya Teo. Hari abaduhabwa amasomo menshi atandukanye, hari abiga ibijyanye n'ububaji, hari abiga ibijyanye no gusudira, ariko njye nize kubaza.
Ese nyuma yo kuva Iwawa mwakiriwe mute mugitangira gukora?
Ntabwo byari byoroshye muri karitsiye, kuko ubona ko twari dufite isura itari nziza mu bantu muri sosiyete. Rero kugira ngo twubake icyizere ko dushoboye byaragoranye, ndetse abantu kugira ngo twimwe ko dushobora gukora birabagora, bituma natwe biducanga mu gutangira, ariko nyuma cyaje gukunda. Impamvu nuko akenshi abantu babazi ko tutahindutse cyangwa se tukiri babandi, ariko mu byukuri ntago ariko bimeze. Twarahindutse, twahawe amasomo, hari byinshi twagiye duhindura mu mikorere yacu. Uburara twaraburetse, rero benshi babazi ko tukiri abarara tukiri iki, babona babazi ko umuntu ari umujura n'iki, ariko ubungubu kubera ko twahindutse abantu bagenda babyumva, ariko biragorana akenshi. No kubona akazi biratugora, kuko umuntu wazi ko utari seri ushobora kumwiba ugasanga nyine ni ikibazo. Ariko abantu bagenda babyumva, iyo hashize iminsi batangiye kubona ko bikosoye biroroha, tukabona akazi tugakora.
Ese ntabwo byaba bishingiye kuba imyitwarire yanyu itarahindutse igatuma abantu bagikomeza kubabona muri iyo shusho ya kera?
Hari bamwe muri bagenzi bacu badahinduka, bigatuma wenda natwe tubigenderamo bamwe mu bahindutse. Biragorana cyane, ugasanga nyine bamwe ntago bumva ko mwahindutse bitewe n'uko bamwe muri twega badahinduka. Rero bikunda kubaho cyane, ugasanga ntago bakwizeye. Abantu bazi ko ukiri wawe n'ukiri umunyamafuta, ukiri umunyamakosa, ukiri umujura, ukiri iki, ukiri nk'ibiyobyabwenge. Ariko mu by'ukuri n'ubundi murabizi ko umunyarwanda aravuze ngo abumwe gatukisha bose, ntiyabura wawe udahinduka. Ariko twe bahindutse, dufite icyizere ko tuzagumya gukora tugateza imbere igihugu cyacu imbere.
Ese mu buryo bw'imibereho ni nk'ibiki mu bifatika mushobora kuba mugeze?
Ubu ngubu turakora, dufite akazi turakora, nubwo wenda COVID yabyivanzemo bikagorana, ariko turakora nta kibazo. Mfite akazi ndakora, nishyurira inzu, ndarya, ndanywa, nta kibazo kibuza mfite rwose. Ndashima kuba baba barangishije nkakura umwuga, ubu ngubu nkaba ndi umuntu uzi kubaza neza intebe byose. Umva rero mu by'ukuri ndashima ko hari cyo nakuye baba, kandi ndakora bikagenda nta kibazo. Namana gihe ubyo bikorwa vuba baba rero no guhinduka, bagashyira mu byo bigiyeyo, bakaza bagateza igihugu cyacu imbere, tukakora tukakira. Ubuzima ntabwo bwarangiye, si byo gukora cyane kuko twarize byijijwe byinshi. Ndumva rero namana gihe urubyiruko.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ibitekerezo byanyu mukomeze mu byohereze, turaza kugira umwanya wo kubisoma. Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho, bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Ese ko hari bamwe mu rubyiruko rwavuye mu kigongurura muco cya Iwawa rufite icyo rumaze kugeraho rubikesheje imyuga bize, bamwe mu baturage bafite iyihe myumvire kuri rwo. Ni mu bitekerezo byakusanyijwe na mugenzi wacu Nishimwe Ariete mu karere ka Gicumbi.
Impinduka iragaragara kuko bwa busarirwa n'ubugegera baba bwaracitse bwaragabanyutse.
Abenshi bajya bahinduka. Ujyibona iyo bagiye mu mirimo yo bigiyeyo igibafasha, ukabona bari gutera imbere rimwe na rimwe bagafasha na bamwe mu miryango yabo. Ariko ntihabura bake ibona n'ubundi kamere zinanira bagasubira muri bya bindi. Ariko ku buryo rimwe na rimwe hariho ababa babuze ibyo bakora, babona babibuze bakajya ya mishi itari myiza barimo, ariko si benshi ubona bibafasha.
Araje akora izindi dega z'ubujura ntazo.
Yaje ari umusuderi kandi bivugwa ko yabyigiye intuzi Iwawa, ubona ko bimuteje imbere. Umwana aracya agira ku mafaranga afasha na nyina we w'umukecuru. Ari n'abandi usanga bajya muno bwubatse ukabona hari ibyo bigejejeho, bigira umumaro iriya myuga igifasha. Gusa ntihabura ba kamere bahinduka nyine, ariko nibo bake sibo benshi.
Yewe tubona nta kibazo, ntago bongera gusubira mu ngeso mbi. Ntago ari bose, hari n'abongera nyine bagasubira muri za ngeso mbi zabo za mbere, ariko abenshi bavayo barihannye ahubwo bagashakisha imibereho muri ya myuga yabo babigisha bagezeyo.
Muri sosiyete yatambutse baravuga ngo ngo dore wa wundi wari imbobo mwadore wa wundi wajyaga wiba, ariko ni byiza pengu iwawa harakabyara. Usanga ari uko abantu bavuga. Abananiranye bo rero uretse ko batari benshi ujyibona bo niwe usanga bacira uwo mugani ngo kabacwe niko gadora yaranzaranye na nyasubiye muri bya bindi. Oya, ku isoko biriya birangira vuba. Ku isoko iri ku murimo ukora ibyo abantu bakeneye kandi bashima, ibyo ntibabyibuka biba birangiye. Service yubaha ibyo kuvuga ngo baribuka ngo wahoze uri iki witwana nabi, ibyo birarangiye ahubwo ujya usanga bamuganira ati uteye imbere dore wari wishuba mu buzima bubi, uri kubona ko wawa yateje imbere gishima wawe, usanga ari utwo dutera imbere wababwira.
Abantu bavi wawa tubona bagenda bahinduka kubera ko bagerayo ahari niba bashyira mu ihaniro, ugasanga ingeso zimwe nyine mbi baraziretse, ahubwo bavayo bazi n'imyuga yabagirira akamaro. Akenshi iyo baje tubona imico yabo yarahindutse, tugenda tubamenyera buhoro buhoro, ntago twongera kubikanga nka mbere. Kuva iwawa rero bibagirira akamaro.
Barakoze cyane aba baturage kudusangiza uko babona urubyiruko rwavuye mu kigongururamuco cya Iwawa mu mibereho yabo ya buri munsi. Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango ejo uvuye ko uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Ese wowe ubona aho utuye ari igihe ndorerwamo murebera mu rubyiruko rwavuye mu kigongururamuco cya Iwawa?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Christella ku bitekerezo mwatanze kuri ingingo.
Bakunzi b'ikiganiro Ejo, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho none igaruka ku mibereho y'urubyiruko rwavuye Iwawa. Aho turi kwibaza tutese mubona gute imyitwarire y'urubyiruko rwavuye Iwawa. Twihuse, Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati "Ginturanye n'urubyiruko rwavuye Iwawa. Bona bakura cyane bafite n'intego yo kwiteza imbere. Bafite n'imyitwarire myiza kuko niyo uganira nabo ntiwamenya ko bigeze kuba ubuzima bw'uburara." Ati "Kuba hari abakibashidikanyaho byaterwa nabo bahuye nabo. Atari ko nkanjye wababonye uko bahinduye imyitwarire, ndabizera cyane." Naho Kabera Emmanuel uherere mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga akagari ka Rwabutenge yagize ati "Ginturanye n'ikigo kibakiriye bavuye Iwawa. Atari ko mbona benshi mu bavuye Iwawa aribo biteje icyizere. kuko hari abataha ukabona nta mpinduka bagaragaza mu myitwarire. Naho Fred waravuga ko bishoboka cyane ko urubyiruko rwavuye iwawa rwahindura imyitwarire kuko bavayo bize imyuga ibafasha kwiteza imbere bitandukanye na mbere aho bamwe bishoraga mu bikorwa by'uburara kubera ubushomeri. Ibi nibyo bitekerezo maze kwakira, ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze, ndakomeza kubyakira.
Arakoze cyane Kristera n'abatanze ibitekerezo kuri ingingo. Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Feko uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ese inzego bwite za Leta zo ni uruhe ruhare mu gufasha urubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa? Ni izihe nzitizi wabona n'uburyo bwo gufasha uru rubyiruko kuzisohokamo? Rwirangira Didore ashinzwe urubyiruko, umuco na siporo mu Karere ka Gicumbi, kabarirwa mu rubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa rurenga 200,000.
Byagaragaye ko iyo bagarutse mu miryango yabo hari igihe usanga n'ubundi cyabajyanye muri ibyo bintu kigihari. Niba ari amakimbirane atuma bajya mu buzererezi, mu biyobyabwenge, niba ari amakimbirane mu rugo akaba usanga agihari. Niba n'iyo miryango iba ahantu bakoresha ibyo biyobyabwenge bagasanga bigihari, ariko ubundi iyo bakivayo ububona barahindutse, bazanye ubavuye kubafata kuri uriya mwaro wa Rubavu cyangwa se Karongi. Ariko iyo bageze inaha hari abakomereza aho ngaho, ugasanga bakomeje kuba bazima, ariko hakaba n'abandi bahagera bakongera bagasubira muri bya bindi. Iyo baje rero bagerageza gushyira mu bikorwa iyo myuga, ariko haracyari ikibazo ko baza wenda ntibabone ibyo bikoresho byo kubishyira mu bikorwa, cyangwa nk'abo baza ntibinjire neza mu buzima busanzwe, basanga bisubiriye muri ibyo babaha ibikoresho. Hari abagiye bitwara nabi bakabigurisha, ariko hari n'abandi usanga bagira nabyo hagenda harimo ibyiciro.
Hari gahunda yo kubashyira mu makoperative, ndetse mbere bajyaga bahabwa n'ibikoresho bakagira n'uburyo bemererwa inguzanyo, kuri ubu bihagaze bite Didone?
Ayo makoperative yari ahari y'ubuvumvu, twari twakoze Byumba na Kageyo arasenyuka, n'imizinga baragurisha, ubanza ari bya bindi umuntu ba yaritwaye gutyo kire burundu. Ariko noneho kuri ubwo niho tubagira inama yo kubashyira hamwe n'urundi rubyiruko mu buryo bw'imikorere n'imyitwarire, noneho hakaba igoho n'uko buryo bwo kubegera no kubagira inama n'ubundi buryo bashakirwa amikoro yo kugura niba ari ibikoresho. Ubutumwa rero natanga ni uko urwo rubyiruko rugira amahirwe yo kujya kwiga, bakaza bagafashwa kugira ngo wenda babe babona ibikoresho bajya mu murongo nk'uwo baba bigishijwe bakuye muri ibyo bigo ngororamuco, n'ababyeyi bakabakira nk'abantu bahindutse ariko bashobora kongera kugira ibigusha, bakaba batana icyo gihe bakabafasha kugira ngo bagume mu nzira nziza, bakabafasha kubona icyo bakora kugira ngo kibahuze ariko kinabafashe kwiteza imbere, bareke kujya muri ibyo biyobyabwenge n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Zuro twa isemo yanziko na wakwiya turira umuvumo usama hitamo yawe ni yagenu.
bakunzi b'ikiganiro, ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku basigajwe inyuma n'amateka. Aho twibazaga tuti se mubona kuba basigajwe inyuma n'amateka batuzwa mu midugudu ya bonyine bitaba zimwe mu mpamvu zituma batigira ku bandi ku byabateza imbere. Reka duhere kuri Byiringiro Emmanuel uherere mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga, aho yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka kubatuza hamwe n'abandi byabafasha gukomeza guhindura imyumvire. Uyu ntiyatwibwiye gusa mu butumwa bwe, yagize ati ikiganiro ku bijyanye n'abasigajwe inyuma n'amateka gikwiye kunyuzwa no ku yandi maradiyo byatanga umusaruro mu gukomeza kubakorera ubuvugizi nk'abasigajwe inyuma n'amateka. Dukomeza mugira neza Emmanuel we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ntibakwiriye gukomeza gutura mu midugudu ya bonyine kuko babona bagihejwe bakitinya. Etienne nawe yunze mu rya bagenzi be, aho yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ntibakwiye kubatuza bonyine, ntibakwigira ku bandi bibateza imbere. Dukomeza Simeo we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ni nk'abandi Banyarwanda, nta mpamvu yo gutuzwa bonyine ukwabo, bituma bumva bahijwe. Naho Munyaneza Jean-Pierre we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka bajya batuzwa hamwe n'abandi Banyarwanda byabafasha. Dukomereze kuri Emmanuel uherereye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Gishubi, we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ni ngombwa ko nabo biteza imbere. Naho Tuyisenge Fabien uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi, we yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka nta kibazo bagakwiriye kugira, ahubwo bagomba gukora cyane bakiteza imbere, bagasabana n'abandi, bakungurana ibitekerezo bibubaka. Ikaminire ku butumwa bw'Uwase Ange uherereye mu karere ka Nyamagabe, aho yagize ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Ubutumwa bwa none mbuhiniye ha, tuzasubira ubutaha. Ariko niba nawe udukurikiye hari ingingo wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro ejo, wayidusangiza.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/57/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Kimwe urubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa rwagize uruhare muri iki kiganiro. Ibitekerezo by'abaturage batandukanye bo mu karere ka Gicumbi ndetse n'umuyobozi ushinzwe urubyiruko mu karere ka Gicumbi. Tubibutse ko iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Feko uri kubagezaho bifitanye isano no guheza abantu kubera imyumvire. Ikiganiro ejo cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nigena Roger. Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mwumvaga muri studio Ndishimwe Honore. Mukomeze munogirwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro ejo naho buta.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Kurikira Ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Ubunera de
zeme yesi tunyuzamo yurebdu sanga biva mu myanzuro twahisemo yetsiko na wakwiyaturira
shuti mu duteza amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isa 12 aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nange Edirwema naho uwashize hamwe ibiganiro yari Fatuma Alimasi Kalala twese